copelaculture.com.
Mueva Flash.
J Bond.
Moise. Natural son.
Apparently, so we in the building.
I'm choosing international. Young Bliss. Ala mueva Flash. Ta wino Moise. Timba tefi mariachi. Saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushuko ndimeva nchitusha. Mwema fiashi mwachita wino mwaisa. Nimpa tefi mariashu saka kusha. Ujo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushuko ndimeva nchitusha. Mwema fiashi. Mwema fiashi. Ala mwema fiashi. Mwema fiashi. Mwema fiashi mwachita wino mwaisa. Nimpa tefi mariashu saka kusha. Ujo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kabushi kunde mieva nchitusha. Mwema fiashi. Mwema fiashi. Ndechula mwema fiashi. Mwema fiashi.
J Cash. Oh my God, this lady getting on my nerves. Still shocked, full of muntu ana epilepsy. Ana attitude ni kabuela no male. Stressed ya memes, full of nyimbo ya o male. So all I need is a breather, ninga feel depressed. Nisa kafike kuma December 31st. Ama nipendera mirandu full of judge. Akalumba nshilala no bushiku full of God. Evale din charge. But if you na upilefi, umwana kashua kwa tela udinesi. Wanikanga, ulipe na ule munga nikamba. She always talk back at me and nikamba.
Ala mueva fiashi, mwachita wino mwaisa. Ninkwa tefi mariashu, saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kunde meba nchitusha. Mueva fiashi, mwachita wino mwaisa. Ninkwa tefi mariashu, saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kunde meba nchitusha. Mueva fiashi. Mueva fiashi. Ala mueva fiashi. Mueva fiashi. Mueva fiashi, mwachita wino mwaisa. Nimpa tefi mariashu, saka kusha. Ujo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kunde meba nchitusha. Mueva fiashi. Mueva fiashi. Ndechula mueva fiashi. Mueva fiashi. Yeah.
Phone koko ma 0 14 swirako. Beregete no muna nkwe from Dakapo. Wishi na hivya beans na chiteka po. Na mwachip kafe na imweshu wa washpo. The next day nga buwacha ni ku TikTok. Mpali zi world with a friend drop. Mulomo pa mulomo visionless chip talk. Gaiti la menji ni nevo kupisha po mop. Before I make my budget chip waku ya kwe. Mweba fiash uyu nina kanam kwe. Musenda na mawiki mati pa mutompo. Sorry to say this I regret mari nyumbo.
Ala mweba fiash mwachita wino mwaisa. Ninkwa tefi mariashu saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kunde meba nchitusha. Mweba fiashi.
Like any other game is taking a like on your panga.
Ninkwa tefi mariashu saka kusha. Uyo mwana kashina upalala nchusha. Pakati kawushu kunde meba nchitusha.
Mwene mkiasha ndisha zingila tlaiza njebele chiu. Inewi nena laisa kwa zinga chaishu. Wat na chlaisha tiyo shilangu maunga chaisa. Nakambi chalangu mapanti ya na mebele atinalisa. Ninkwa lopanshu napona na yumisha echangu mine nakambi nalini washa. Mami, walangu mapano nshira ndako. Kuba eche mwadinke nyati na mayote wako. Esho kuma nako. Mkutino kia kubondi ilingi kujobu ndalombako. Ka overtime kaza bosa langu fabu ino panchito. So, Joseph na mieba temi. Haikono kumweba kula mutamba. Feba na tempa jeni.
Ah, na kebela poite.
Mami de keni feko zinga mwamwa fene. Fye kushkule rola lanji pafe.
Shkusha mwema fiash.
Kima mami. Mayo.
On the bit.
CopelaCulture.com.